sicirka raashinka degmada waajid ayaa maalinba maalinta ka dambeysa cirka isku sii shareeraya iyadoona aanan jirin gawaari gala degmada waajid oo raashin sida ganacsatada degmada ayaa arintaasi ka hadlay xasan maxamed abdiraxmaan oo ka mid ah ganacsatada degmada waajid ayaa waxa uu ka warbixiyey ganacsiga suuqa degmada waajid ee gobolka bakool
midaas bedelay meemihii cuntadu aad bay tildaroonaya wa isku bedelay tusaale ahaan mata mataan qaada kinadii sonkare oo kale lamoosiyo kuwar dhaga dhaybaana tuma io kale bakla oo shilan soomaaliga halkaa kale qiimaha geedkee marahayta
degmada waajid waxaa gala shan waddo oo muhiim u ah degmadaasi dhammaan waxay yihiin kuwo xiran marka laga reebo ganacsato yaryar oo iyaga bishiiba mar diyaarad ku keena badeecado sida guddoomiyaha degmada waajid xasan aadan gardhoob uu mustaqbal u sheegay
ganacsiga oo adigu wejid ku jara ganacsi oo siyaabo dadban anshaqeeyawtoawalibaawali jara diyaarad oo marmar oo kale sida baay ha ku bahaaso oo ganacsiga oo hasaaradaas alaabta oo leraw xafiishka leraw kasheenaya iwal yaro oo kaka kooyo kareya tilaal dhumashdo oo bulshada taob la arga boorka lama gashay dhaaminta ka dilaaya antaas yara ganacsigaatiya ka furunyi oo dadkaat wejiro ganacsi antaasa yaka furunyi waraa